kadeta lukwe kanga virala omu kwano tigukweke kamu hakase tika mroku wera mumba gulire nishama chea vya nishanjara kumeza Wakulukulu, omulenzi nayo ya mukaji tawe banyumye Kera webali baterokolo, omulenzi nate myakumunno omugola ombimbi Yoga yoga mukapo musisinkanwa, tewali wona kweke kanze bwendaba Kazi mukapo musisinkanwa, mwalimu ekibali kyameze mu ttumbi Byali eky'obutiko bw'abawulira, nasiriko kusooka yeetegereze Yali ali awo nga tiri busa, bakubaagala n'abajja omubwasira Bamuyiseeko engeri gye yasitama Beesezza akanyomero nga bw'alaba Yalaba ebitirira bimusukkiridde Ne yeseebulula mpola mpola bw'asooba Newasse mukuutu gye yasibira Yamusanga ku mawulire nga gaasoma Mangu nnyo mukama n'agamutema Eddenzi lya wano ne mukazi w'oba ensanze Tewaliwo na budde wakupakasa Muzeeyi n'akugondoka akubutuke Ate olukanzu kwe kumutega n'agwa gyokka teyalwawo n'adduka ng'afaayi Basanga ettenzi ezekkula Muzeeyi n'atunuulira nga bw'awubye Asiriikiriro n'agoberera awo ettenzi ne ligumanireyo kya mu mpandi Kaakagola amagulu gaakaawulira ne bayimuka akakazi kattu we kagwa Kewaluddeko we kaalemwa ne katema omulango gwakabi mu bupandi Bwe baalaba ebiwoobe bisibye enkalu Muzeeyi n'asobya mpola asegulire Agenda addaabirize lukadde lwe Olumanya ennaku era olugumidde eringi Eddenzi teryaddayo kulabika N'akagoleete kano nabisigala Obwo wasse obusaanira abatabani Kazitambi baalaze ebirivaamu tongamba Gamba gwe Muzeeyi tontunuulira Eyawasa akakazi ko kanakato Bw'oddayo okettira nnyo nkupakasa Agalenzi ga wakati gakulinda mwami Semukutu abakuwasa kole kulu Yotisa amaaso buli wamu Omulenzi yandijewo okukemebwa Nga mukaji tawe ye mukyala asaana N'omugole yandifunye muli ensonyi Okuganza akalenzi lenze mu maka Era tekyandiyinzise kukoleka Mulenzi kwepampalikako mukazi bw'ati agondidde Naye kaneera yalinga agole ettena N'aleeta batabani bazanyise N'ono yatandikirawo okusimula Tukyewuunya nga ate Muzeeyi ayombye Obuwase nga bumaze okukimanya Yagala enziga kuyigira okuva kule Nga wase nga gamaze okukakata Tukkiriziganye sirinaawo kye nnimbye N'omukazi eyeefudde enkula mbalinda Bwe yawasa akalenzi kakala akato Olaba okalibagattako nnyabu n'oli abazzukulu bava mu mwami nsiime Oli nsiima olw'okulandaba Nesigisa baganda bange bye ndabye Buli kantu nnya ku munye nkabalaga Nakangwa mu kutu sikola nakoote kavunda Ekirala mpakanya n'obuko kati Tekyaliyo obuko gye bwalaga gye simanyi Kuba entabaala y'akakyokano Muzeeyi gy'asuze mutabani we gy'asiiba Ensonga bazeeyi balulunkanye Ngombo ya nkulu tenywe batambulidde ku mimwa Tekyali muntu yeerekereza muwala ebbeere olimera omanyi Muzeeyi afaayi Kati olwo n'abatonera etala Musawa abatabani gye bakabala Mwami mukaawo gye yava asegulira yabula w'atandikira ne w'akoma bw'agambye Ye nayogera nti okubakusa ansirike mbasibula w'enkomye Naye ogobe kakazi kaakato kati kati kanneebikika agatabani g'omunnyumba Naawe ebbeere tanaganziko Tewawasa abalusime olwo yafa Olabo kalibagattako nnyabo n'olera abazzukulu ova mu mwami osiime Tulabagana ensibula y'akakyokano Gye nkozesezza n'abapya mutegeere Manye Oluganda tulusenza emiti emito Buli ajja lwagegeenya lunyumya ate nga lugomu Kiki ejjanja kujja n'ebipya kale Temulina ng'abantu balamu mutyo Kyali basudde okuva lwe natandika Bwe ndimaliriza nga sibawa binswaza Bwe nsigadde mu nsonyi w'essaawa enkudde
Thank you.